Kizimidundo.com.
Wamemchokoza mana.
Kwa majina naitwa bakora we madauna pocha pa wapinzani unawakera mikwa juu so wana yopenda chura mikwa juu flani vya mada na chief kira twende mada chapa ataki na ma chapa ataki nuka
chapa 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 chapa
oya watoto mbaka na juta
chapa
ataki na ma
chapa
ataki nuka
chapa 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 chapa
oya watoto na wakitaka ninunie
kadoko
vine none noni rushie Dona vopenda ni chukie
Baruko
Wani vipi
Wani vipi
Wani nini
Baruko
Na wakitaka ni nunie
Baruko
Vine noneno nirushie
Baruko
Dona vopenda ni chukie Wani vipi Wani nini
Mungine kama mimi
Nani
Mungine kama mimi
Wani
Tupo kibao Wapo kibao Ila CEO
Nani
Mungine kama mimi
Nani
Mungine kama mimi
Wani
Tupo kibao Wapo kibao Ila CEO
Nani
Vani
Wana kwa maga chutna
wakera
Mbaka
na funga midongo yao
Baraba mbaya
Wakera Nisipo toka kwetu mbaka kwao
Haya tunde mbini chapa 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 chapa
Siki juu
Chapa chapa chapa
Kwa za mbongo
Chapa 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 chapa
Siki juu
Chapa Shanga na vocheza na shabiki from titeli gita
Nana nitaba bales
Bongo
Siche kesh
Bongo
Usipime vita vita vya nguso de base Wana nitaba bales
Bongo
Siche kesh
Bongo
Usipime vina vina vya nguso de base
Na wakitaka ninunie
Kadoko
Vine noneno nirushie
Kadoko
Dona vopenda nichukie
Kadoko
Wani vipi
Wani vipi
Wani nini
Kadoko
Na wakitaka ninunie
Baduko
Vine noneno nirushie
Baduko
Dona vopenda nichukie Wani vipi Wani nini
Murioka warioka Matapiga milioka Kabla ujarusha iriko Masikiliza na wariopa Aujaipenda yo We mwanangu sexy tunye
Chapa
Na west ya lon
Chapa
Mwanangu wala dini Rasta na mtaja mwisho
Chapa
Taira
Chapa
Babadula
Chapa
Weche tumasu
Kizimidundo.com.